Diablo Amuj.
Bamba, the monster. Bamba, mokozi amenifanya ni winner. Being so loving, he got me off the pain. He made me a winner and always to gain. Boy set me free from all the chains. Indeed, I shall praise him again and again. In Jesus, I'm very sure. His love for me, man, is so pure. To all the illness, he's the cure. To him, my future is secure.
Your boy Diablo and Amuju Wadna, watoto wa Kenya Nia, all the way from SM Records. Nimekuja kuhubiria kitabu cha Mathayo 5 mstari wa 3 kuonyesha jinsi Yesu alivyofanya. Naye alipoona makutano alipanda mlimani, na alipokwisha kuketi wanafunzi wake wakamfuata huko, akafungua kinywa chake akawahubiria. SM